Kono sometimes imichaba hananga. Kwana kuli Max Lon Kimkali Kina plan B.O.Y. Lubu boy base 2 Ulimu kwa unde uni woni size ex wao. Niwe na ubata bateo kafuma na pewa hao. Mulimu kwa unde uni woni size ex wao. Niwe na ubata bateo kafuma na pewa hao. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Akiva kuyumba babamba akiva kuyumba. Akiva kushenda babamba akiva kushenda. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga.
Mbwanga, Mr. Followers, kuna pesa mukumbwanga. Nemulia kuna seni kamfani kambwanga. Fala paraka nisusa fela mangambwa. Muna wawa umwai alowa kushenda. Loswana fela inge mboni yale ya shishenga. Kakuli kachekule kuna semu kumbwanga. Namutu ape nemuli kutini kambwanga. Mwende nimi na mulike kuziri koko. Na nikakona kuwala vanga neke mako. Mulimu kwa mde unzi visile wona. Ma ex wamina kao fela ni vazivile. Twale fale semu tokwa kuna king. Kapakele mutu wakuli ni king. Amuni tuwele nemuni anile. Mwenye mwenye fema tanina ni pile.
Mwenye mkwa unde unye wani sile exi wao. Niwe na ubata bateo kafuma na pewa hao. Mwenye mkwa unde unye wani sile exi wao. Niwe na ubata bateo kafuma na pewa hao. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Akiva kuyumba babamba akiva kuyumba. Akiva kushenda babamba akiva kushenda. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga.
Kichwa nyeo
somkumbwanga
no sometimes nataba
hana.
Plan B.O.Y. Unani meto no balelwa kubona. Na sepa ni kuziva na wakutyo ile kubona. Awa nina nae kutwala kalaka. No inzi nie na kantikiri kupolaka. Lito no lolaka mwendi kibu my wow. Fakuri ya toni lata chwa na exi wa hao. No yumbile na ntrono pafela. Waka komoka batuzo batyaku nitoela. Mwala alba sali no leleka lizwa vandelu. Nalu inzi mwandu mwendi munope fande. Mwende wa muli muyo kimupulusi. Vopula panga mali kanti umata malosi. Wena mwana komoso mkumbwanga. Nuna kwa mala pakwaso lutwa nganga. Anekupu minge fanya na fuzela. Fakuli ni kucheza unakutolumela.
Mwini mkwa uwe meunda nwani sile exi wao.
Ikeno
kono sometimes
michaba
bateo kafuma na pewa hao. Mwini mkwa unde uni woni sile exi wao. Niwe na ubata bateo kafuma na pewa hao. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Akiva kuyumba babamba akiva kuyumba. Akiva kushenda babamba akiva kushenda. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga. Somkumbwanga kuna peso mkumbwanga.
Wani mukelevai na kuwana DBC Monji I gotcha. King Cobra I gotcha. Many Cookies Your Managers Namivona Mr. Frank One Chris Simis Roy the Baba Shop Mr. Shiku I gotcha. J-Pax a Shaker Craft Jesus kwa kulo squad Namivona Gonna mall where
it is. It is Dragon Boys Campaign.
Zamstreammusic.org.